kunsasira munze wenetago kunsasira ogabirire munze wenetago kungabirira wanirira munze wenetago kumpanirira ero kuze munze mukama wenetago kukula njagala mbere chamagero nsaba mfule tendo obulungi bw'obulabisibwe munze njagala mbere chamagero nsaba mfule tendo ekitiibwa kyo kirabisibwe munze janjaba munze wenetaaga obujanjabi era owonye munze wenetaaga okuwona nkyusa munze wenetaaga okunkyusa nwanira mukamera wenetaaga okunwanira kakkanya munze wenetaaga obukakkamu oyimuse munze wenetaaga okunyimusa komola munze wenetaaga okunkomola njigiriza mukamera byenetaaga okuyiga njagala mbeere kyamagero nsaba onfule tendo obulungi bw'obulabisibwe munze njagala mbeere kyamagero nsaba onfule tendo ekitiibwa kyo kirabisibwe munze njoyagala okuntuma ntwala njoyagala okuntwala ndaga mbikulira byoyagala ndabe Yesu nkole byonna byoyagala okunkozesa ntuma njoyagala okuntuma ntwala njoyagala okuntwala ndaga mbikulira byoyagala ndabe Yesu nkole byonna byoyagala okunkozesa njagala mbeere kyamagero nsaba onfule tendo obulungi bw'obulabisibwe munze njagala mbeere kyamagero nsaba onfule tendo ekitiibwa kyo kirabisibwe munze